single zike liana kipenda choro ula nyama mbichi nangu leo sezi ficha Dendy Records producer Jeremy yeah
moyo wangu nitakupa milele nafsi yangu sitachoka karibu nawe moyo wangu nitakupa milele nafsi yangu
okay
sitachoka karibu okay. Nawe
najua weza mini kinywa changu leo nasema wote kweli takupa penzi langu japo wengi wamekuahidi mapenzi mwisho akakupa tabu kwangu naahidi kuwa naye kwenye raha pia na tabu kwenye milima tupande pamoja my boo kwenye mabonde tushuke pamoja my boo kuwa nawe nimejiami kikomando kukupenda siachi I do say no hizo macho zinazong'aa kila siku kuzitazama umwendo wako wa tausi sezi ngoja kuambiwa lini harusi na yaomba ni yako nafasi unipende usinivunze nafsi unitende na wakiuliza mbona leo simbi wambeni jume drive crazy juma penzi aifichiki na ukirudi Nairobi msalimie kimkaka mwambie kwangu ye yeah. Bado ni king na umsalimie
moyo wangu yeah. Nitakupa milele Toka karibu nawe Moyo wangu Nitakupa milele Nafsi yangu Sitatoka karibu nawe Baby, moyo nishakupa Na yote, yote nimetupa Baby, moyo nishakupa Na yote, yote nimetupa Na kuomba, please take care of me Baby, na kusihi, please take care Love me, baby Nafasi, nisha kupea, unipende Sitokutenda, wangu moyo, moyo, moyo Baby, moyo